itangazo guverinoma y'u Rwanda yasohoye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rivuga ko muri iki gihe isi ihangayikishijwe n'ibibazo by'abimukira u Rwanda rwongeye gushimangira ubushake bwarwo rutanga umusanzu mu buryo bwose bushoboka ku bireba ibibazo by'abagabo abagore n'abana bisanze mu gihirahiro cy'ubuhunzi rivuga ko aho u Rwanda ruhagaze ku birebana n'abimukira aho baba baturuka hose hashingiye ku mpuhoro ifitiye abavandimwe b'abanyafurika barimo barohama mu nyanja bagurishwa ku masoko nk'amatungo cyangwa bakirukanwa mu bihugu bashakagamo ubuhungiro u Rwanda rwiteguye gufasha uko rushoboye ruhikaze buri wese ugera ku mbibi zarwo ashaka aho aba abyishakiye kandi nta mananiza. Iri tangazo ribeshyuza ibyo ryita ibihuha byasakajwe mu binyamakuru. Guverinoma y'u Rwanda imenyesha ko itigeze na rimwe isinyana na Isiraheli amasezerano mu buryo bw'ibanga yuko ruzakira abimukira b'abanyafurika. Ku bw'ibyo guverinoma y'u Rwanda ivuga ko politiki yarwo ku banyafurika bashaka ubuhungiro bw'igihe gito cyangwa bwa burundu mu bushobozi bwabwo imiryango ifunguye. Hagati aho ikinyamakuru Haaretz gicapirwa muri Isiraheli cyanditse ko kuri uyu wa mbere amagana y'abimukira bakomoka muri Eritrea biriwe mu myigaragambyo imbere ya ambasade y'u Rwanda muri Isiraheli baramagana ibyo babwiye n'ubutegetsi ko bakwiye guhitamo kujyanwa mu Rwanda na Uganda cyangwa bagafunga ubuziraherezo. Umwe mu bategetsi wo muri Isiraheli yaganiriye n'abimukira 2,886 bafunze ko mu kwezi kumwe bagomba kuba bamaze kugaragaza ko bemera kuva mu gihugu. Yababwiraga ko u Rwanda rwo ruzabakira ariko ku mpapuro yabahaye ntabwo iki gihugu kigaragara nk'aho bazashyikira. Ubuyobozi bushinzwe abimukira buvuga ko buri wese utarasabye ubuhungiro cyangwa utarabwemerewe mu mpera za 2017 agomba kwirukanwa. Umunyayeritrea witwa John Urimo wasaba ubuhungiro akaba no mu bateguye imyigaragambyo yagize ati "Aya masezerano y'Isiraheli yasinyanye n'u Rwanda ntiyemewe. Ateye isoni kandi ni mabi cyane nta bintu nk'ibi byigeze bibaho ahandi. Twiteguye kuguma muri gereza aho kujyayo. Mukihagera naho ntimwahaguma. Nta byangombwa muba mufite ubwo mufatwa nk'abatemewe n'amategeko. Nta mirimo mwabona kandi n'ururimi rwaguye. Batwara amafaranga yanyu ntumenye igikurikiraho. Aho gupfa urwo rupfu rero duhisemo gufungwa. Nkomoka muri Eritrea sinahungiye muri Uganda cyangwa mu Rwanda. Naje muri Isiraheli. Kuki dakora ibyitegetswe kandi yarashyize umukono ku masezerano y'umuryango w'abibumbye arebana no kwakira impunzi? Mu biganiro abasaba ubuhungiro bagiranye n'ubutegetsi bahawe inyandiko igaragaza ko bagomba kwimurirwa mu kindi gihugu cyizewe kandi kizabakira neza kikabemerera kukibamo bagahabwa ibyangombwa bibahesha imirimo kandi ntibasubizwe mu gihugu bahunze. Ni inyandiko kandi igaragaza ko igihugu kizabakira ari igihugu cyateye imbere cyane mu myaka 10 ishize gicyura impunzi zacyo kandi cyakira abimukira bava mu bihugu bitandukanye bya Afurika kandi kituze riri muri icyo gihugu ryagifashije guteza imbere uburezi, ubuvuzi n'ibikorwa remezo. Leta ya Isiraheli ibabwira ko izabaha ibyangombwa kandi ikabaherekeza. Ivuga kandi ko uretse kubishyurira amafaranga y'indege izanaha buri wese $3,500 by'amadolari ya Amerika. Ibabwira ko hari itsinda rizabakira ribereke hoteli bazacumbikamo igihe gito, nyuma ubuyobozi bw'ibanze mu gihugu kizabakira bubahitiremo aho bazatuzwa. Ikinyamakuru Haaretz kivuga ko bavanwe muri Isiraheli bakajyanwa mu Rwanda na Uganda mu myaka yashize bahamya ko ibi bihugu bitabarinze cyangwa se ngo babibonemo uburenganzira bw'ibanze bituma bajya gushaka ubuhungiro ahandi. Mu mezi abiri ashize Haaretz yanditse inkuru y'Abanyayeritrea n'Abanyasudani bavanwe muri Isiraheli bajyanwa mu Rwanda nyuma bajya kwaka ubuhungiro mu Budage n'Ubuholandi. Bavugaga ko batari bemerewe kuba mu Rwanda kandi ko nta byangombwa bari bafite. Benshi bavuga ko iyo bageragezaga gushaka ahandi bahungira bafungwaga bagatotezwa ndetse hakaba n'abicwa. Abahaye ikinyamakuru Haaretz ubuhamya bemeza ko kuba kutagira ibyangombwa bahozwaga ku nkeke y'uko bazasubizwa mu bihugu bahunze. Bamwe bavuga ko bafungwaga mu buryo bubabaje bageze muri Libya bagerageza kwinjira ku mugabane w'Uburayi baciye mu nyanja nayo idaha benshi amahirwe yo kuyirenga.